Hear the word and renew your life on 657 AM.
Ba Kriste ta ke le dumedisa ka lena la morena Jesu Kristo wa Nazareth mo re pulusi wa re fileng gape bophelo wa re rapelelang ka galefa pele ga rara gore re tie re eme le ga marumo a re lebane re kgone go a efoga. Ke tlo kopa mo mosong wa letsatsi lena la ka jeno re ke re arogane lefoko la Modimo mo setlhogong se se reng As for me and my house. As for me and my house. Ro buisa mo bukeng ya Joshua chapter 24 verse 15. Mme fa e le bosula mo matlhong a lona go direla morena, itlhopheleng ka tseno yo lo ratang go mo direla. A medimo e borra eno ba neng ba e direla ba le kwa moseja ga noka ya Ferate, kampo medimo ya baamore ba lo agile mo lefatsheng la bona. Mme nna le balapa la me re tla direla morena. Ntate, ka leina la morena Jesu Kristo wa Nazareth, re a rapela mo mosong o gore re tshegofaletse palo e ya lefoko la Modimo, re itse go dira tlhopho e siameng gore re tsamaye le wena go wetsa ngwaga o sentle, gape re ntse re lefa pele ga boteng ba gago ka leina la Kriste Jesu wa Nazareth. Amen. Ke rata go tlisa something mo se se botlhokwanyana ke se bana ba Modimo, gore go le gantsi re le batsadi re 'ira di-resolution ge ngwaga o thoma wa dilo tse dintsi tse re batlang go di dira mo bophelong, ebile re kopa le Modimo re di rapelela mate re lebala gape selo se le sengwe sa gore re dire tlhopho ya gore maikaelelo a rona kapa motsamao wa rona le Modimo, go tsamaya ga rona le Modimo go ile go nna go go ntseng jang. And-e gape re rapelele le gore e seke ya nna rona fela re le nosi, le bana ba rona le family tsa rona re di atametse pele ga Modimo, di re sale morago go tsamaya le rona mo kgethong e re dirileng. O ka re go le gontsi re dira bošaedi ba gore go itebelela rona as long as re kgona go rapela re fasta re ya ntlong ya Modimo, ga rena taba le ge bana ba sa tlhile ba tla ntlong ya Modimo, re confessa ka melomo ya rona gore ba re palela. But re lebetse gore bana ba neetswe Modimo fa ba tshegofadiwa, goreng re ba tlogela kwa morago ga re ya kwa ntlong ya Modimo. A re tshwaneng le ba Iseraele ba ileng balwa ba lwela go tswa le bana ba bona mo Egepetwa fa Farao a ne a gana ba tsamaya, ba re re tlile go tswa le dithoto tsa rona, re tlile go tswa le bana ba rona, ga gona sepe se se tla salang kwa morago, because rona morero wa rona ke gore re ye go direla Modimo. Bana ba Modimo, tirelo Modimo ya rona ga re tlogela bana ba rona kwa ntle ga ya fella, e ya shota. So re tshwanetse re tsenye bana ba rona. Ke rona ba Kriste o kry-ang re nna le bothata ba gore bana ba rona ba dumele mo go se re dumelang mo go sona. Re lebeletse gore batho ba ko ntle batho ba bagolo e nne bone ba dumelang go tsamaya le Modimo, but re lebetse bana ba rona. Re ilo ikutlwa yang re tsene mo legodimong, re tshepagetse mo metsamaong ya rona, bana ba rona bona ba ya kwa diheleng. Joshua o bolela mantswe a mang a botlhokwa ga a bua le setšhaba gore ba gaetso, ke a bona gore le setse le tlhotlheleditswe ke medimwananyana e re kopana le yona mo tseleng, e setse e tsere attention ya lona, ga le tlhole le lebeletse thata kapa le itshetlegile mo goreng re direle Modimo wa rona, Modimo wa legodimo, Modimo wa re pholositseng. Mme nna le ba lelapa la me re ya go direla morena. Joshua ya nna a leader, e leng gore o leader lapa la gagwe gore tirelo Modimo e tla pele, bana ba gagwe, molekane wa gagwe, ba potapotileng ba seke ba iphitlhela ba rotloeditswe ke medingwana e ba kopanang le yona mo botshelong, ba seke ba iphitlhela ba rotloeditswe ke medingwana ya Egepeto. O ne a ba busetsa kwa goreng nna lelapa la me re ikaeletse, le wena ngwana Modimo kopa Modimo e nne maikaelelo a gago, o bue lelapa la gago, o bue le bana ba gago gore maikaelelo a gago ke gore le tsamaye le Modimo, maikaelelo a gago ke gore le direle Modimo.
modimo wa bona modimo o dirile gore re nne le bokgoni ba go ka direla ga gona ope wa ka reng ene ga ana sa se direla re na le the ability bokgoni ba go direla pharologano fela ke gore ga re direle modimo ba botlhe gona le ba ba direla medingwana ya lefatshe gona le ba ba direlang batho gona le ba ba itirelang a re retolleng ditlhaloganyo tsa rona re re rona le balapa la rona re ya go direla morena re seke ra nna ra lebelela fela bana ba tsamaya ba latlhega baagisane ba tsamaya ba latlhega re sa ba rotloetse itse gore o bileditswe go direla se ba letle go direla medimo e mengwe e sele ka gore ga o sa ba bontshe modimo o ba tshwanetseng ba mo direle bo iphitlhela ba direla medingwana ya ko lefatsheng bo iphitlhela ba tsena le mo matlong a kobamelo ya ko lefatsheng e ba neng ba sa tshwanela go tsena mo yong so ke rata mole ga modimo a tlo gata tlo tlhagisa a tlo bua le Abrahama Abrahama a ne a kgetha go tsamaya le modimo modimo mo Genesis chapter 18 verse 19 o bolela yana are gonne ke motlhophile gore a laele bana ba gagwe le lelapa la gagwe morago ga gagwe gore ba sepele mo tseleng ya morena ba dire ka tshiamo le ka tshwanelo gore morena a tle a tlisetse Abrahama tse a di mosolofeditseng ga a re a itse bana ba modimo the blessing e tsamayang le gore o tlhophe go tsamaya le modimo utlwa modimo a reng a re ke motlhophile ke motlhophetse gore a bolelele barwa ba gae a bolelele lesika le le tlang fa morago ga gagwe gore le obamele modimo morero wa rona mo lefatsheng bana ba modimo ga se go ja le go nwa ga se go itumela go ikgabisa go ikgobokanyetsa mahumo lebaka le legolo ke gore re bolelele bana ba rona modimo o re mo rapelang re bolelele bana ba rona gore ba obamele modimo ba tsene mo kobamelong ya modimo re seke ra obamela re nnosi re ba rute modimo wa rona a re ke a mo rata Abrahama ke mo tlhophile gore a bolelele barwa ba gae a bolelele lesika la gago gore ba nkobamele ba dire se se siameng rona re na le bokgoni ba go ka influencer bana ba rona gore ba direle modimo se ba tlhobogeng se ba tlogeleng ko ntšha ko ntle segolo thata batho ba bašwa a re if a dira jalo nna ke le modimo ke tlile go bafa ke tlile go fa Abrahama se ke mo tshepisitseng sona re latlhegelwa ke ditshepiso tsa modimo re tsa a re tshepisitseng tsona ka baka la gore ga re ruti bana ba rona gore tsela ya modimo re tsamaya mmogo le bona ga re tsamaye re nosi ga se ya rona fela modimo wa rona ke modimo wa bona a re direle modimo ga mmogo le family ya rona bana ba rona ba kae fa re direla modimo mo ntlong ya morena ba ka tla kerekeng batho ba le kgakala le morena a re ba ruteng worship ye ya rona a re ba ruteng modimo wa rona re seke ra kgatlhwa fela ke gore ba ka mo ntlong ya morena mme ba sa tlhaloganye modimo mme ba sena maikaelelo a go direla modimo Kriste Jesu o tlile mo lefatsheng o ne a bolela mafoko a re ga ke a tla go direla ke tlile go ga ke a tla go direlwa ke tlile go direla so le wena ngwana modimo gore o nne o na le bokgoni ba gore o direle modimo bana ba gao le bona ba na le bokgoni ba gore ba direle modimo a reetse resolution ya gore rona ga re ile direla marena a mabedi lentswe la modimo le re o dikadika go fitlha leng mo gare ga marena a mabedi o nna le mao la ntlhapedi go fitlha leng ga e le gore morena ke morena kgetha morena ga e le gore lefatshe ke lefatshe direla lefatshe but o itse gore ga o sa direle morena go raya gore o direla satane so ke batla gore re retolole dikakanyo tsa rona gore re tswe mo go ikhipeng busy ka go direla ma re sa itse gore re direla mang re tlotlomatsa satane ka dikaka bokgoni le ka maatla a re a filweng ke modimo wa rona ga re a tshwanela gore re kgaramediwe go direla morena ga re a tshwanela gore bana ba modimo re tse bana ba rona re ba bee kwa kgakala re batla gore re ba atametse ba direle modimo o modimo o e leng gore o a re direla modimo o e leng gore o a re utlwa o re tshepisitse tse dikgolo gore ga re mo direla ke nnete o tla dilokolola go na le a blessing ya gore o e kry-e e batho ba bangwe ba sa e kry-eng le ga ba ka pholoswa ga ba sa kgone go laola malapa a bona ga ba sa kgone go rotloetsa bana ba bona ba tlo latlhegelwa ke tshegofatso e a ke re le lentswe la modimo le re rutile gore mo bukeng ya Titus le ya Timothy gore motho o a batlang go nna moetele dipele mo ntlong ya Morena a nne le bokgoni ba go laola lapa la gae. Simolola ka go laola batjha, bana ba seke ba itirela fela ka mo gae, bana ba seke ba bua fela ka mo gae, ba bue language e o e buang, ba phele bophelo bo bo phelang gore bana ba rona re ba tshepe a re ba feng Modimo. Bona ke bua ka basadi ba babedi ke ba Rute le Orpa, ba ne ba banyetse ba ne Naomi ona ana le Naomi ona ana le bo makoti ba gagwe ba babedi Orpa le Rute, mme o Orpa o o ne a tla matswala a gagwe a tsamaya a kgaogana le ene, mara Rute ene o ile a gana go kgaogana le matswala wa gagwe, gonne matswala wa gagwe o ne a mo influensitse ka kganya go worshipa, ka kganya go obamela Morena. O ne a itse kobamelo ya nnete, o ne a itse kobamelo e batlwang ke Modimo, a itse le Modimo wa nnete. O na le mantswe a mangwe a bua mole a ke a ratang thata ga bua a re ga nka ka ka tsamayang ka se go tlogele ke kgaogane le wena, ko yang ko teng ke tlile go ya ko teng, ko phelang ko teng ko phela ko teng, batho ba gago e tlile go nna batho ba me, Modimo wa gago e tlile go nna Modimo wa me. A bana ba rona ba ile mo ganthe gore go botlhokwa gore Modimo wa rona e nne Modimo wa bona na, kapa ba setse ba rutilwe medingwana e le ya lefatshe e e leng gore Modimo o lwa le yona gore botsala le lefatshe ke bonnaba le Modimo. Bana ba rona ga ba ka ithuta Modimo wa rona ra gata ka mosito o le mongwe, malapa a rona e tlile go nna a tshegofetseng. Bakreste gone yaanong balla ba lesiwa ke bana ba ba sa ba rutang tsela ya Modimo, mme re ba neetse mo Moreneng. Tlisa bana ba gore ba nne mo Moreneng, tlisa bana ba gore ba direle Morena. E re dilo tse dingwe ga di diragala mo ntlong ya Modimo le bona e nne karolo ya tsona, ba seke ba tsamaela kgakala ba itebetse ba sa itse le gore ba direng. A ba bone le ka rona bana ba Modimo, rona re direla Modimo, rona re le teng mo tirong e yotlhe ya Modimo. Joshua o bolela mafoko a mangwe a botlhokwa a re ga e le nna le bana ba me re tlile go direla Morena, nna le balelapa la me re ya go direla Morena. E se medingwana e leng gore re kopana le yona re e bone, but re bone gore ga ena bophelo, mme wa rona Modimo ke ene wa phelang. Bana ba Modimo re na le an assignment ya gore bana ba rona ngwagao ga e le gore re ne re itebetse mo dingwageng tse di fetileng re ba beetse kwa thoko go tsamaya rona fela, re tshwanetse re ba akaretse mo tseleng ya Modimo, re ba rotloetse ba bone botlhokwa ba gore ba tsamaye le Modimo. Lentswe la Modimo le re Abrahama, ka baka la gore o rutile bana ba gagwe, o rutile lapa la gae, o rutile batho ba tsamayang le ene gore ba boife Modimo ebile ba direle Modimo, ke tle go motshego fatsa. E le ke ntho ngwana Modimo o tla bone gore a Modimo a ka se go tshegofatse na. Bana ba rona ba phela mo malwetseng, bana ba rona ga ba kgone go kry-a ditiro, bana ba rona ga ba kgone go kry-a manyalo, ba setse ba safara bja ka lefatshe ka baka la gore ga ba itse Modimo o rona re mo itseng. Rona re a modumela Modimo, rona re mmone a re direla tse kgolo, le bone go a tlhokagala gore ba mmone Modimo o ba tsamaye le ene. Mongwe le mongwe Modimo o mo dirile gore a nne le bokgoni ba go ka direla Modimo. O seke wa kgarametswa ngwana Modimo gore o direle Modimo, o tshwanetse o mo direle go tswa mo botebong ba pelo. Bana ba gago ga ba bona le wena o semeletse o direla Modimo, ntho e ya bua mo bophelong ba bona, le ga ba didimetse, le ga ba ka seke ba e bua ka melomo ya bona, but e aga something ka mo botshelong ba bona. But ge ba bona ngwana Modimo o direla Modimo kwa ntlong ya Modimo, ga o fitlha ka mo gae o boela gape o phela bja ka lefatshe, se le sona se ba se bona se na le impact e di se dirang, se ira gore bana ba feleletse ba sa dumele ka tsela e wena o batlang ba dumele ka yona. Ngwana Modimo re na le assignment ngwaga o sa thoma, a re rotloetseng bana ba rona re atamele Modimo mmogo, re direle Modimo mmogo, re tle go bona Modimo o tle gore folosetsa ditshegofatso tsa gae. Bona Joshua le ene bana ba Modimo o tsere resolution, a e be thapelo ya pelo ya gago gore ngwageng o ke batla go bona family yaka e le ka gare ga ntlo ya modimo se kwa kgatlhwa ke go tla o nnosi o se kwa kgatlhwa ke go bewa matsogo o nnosi bone ba le ko ba leng ko teng otherwise ga o sa babeba sa beiwe matsogo ba rapelelwa ke mo modimong wa rona ba ile go bewa matsogo ke batho ba lefatshe ba tla batla disangoma ba tla batla bomamang ba tla batla ba gobatswa le ke batho ko lefatsheng a re rotloetseng bana ba rona gore let us go back to God gonne rona ga re a ikemisetsa go direla modingwananyana o mongwe fela o e seng modimo wa rona modimo wa kagiso a letshegofatse bana ba modimo se sa kgonagale mo bathong mo modimong se a kgonagala modimo rara modimo morwa modimo moyo boitshepo re ya go leboga re leboga gore ka letsatsile o re rute gore go a kgonega modimo wa rona gore re boele kwa go wena re ya rapela mo mosong wa letsatsi la ka tseno re tshegofatse botlhe ba ba utlwileng lentswele ba ba tseyang maikano a gore as for me and my house we will serve the Lord bless them coming in bless them going out ka leina la morena Jesu Kriste wa Nazareta amen Bishop Lucky Mulantwa, Mispa Bible Church, 072-135-0708.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.
Amen.